you very much for singing.
Enkosini kakhulu ngokucula. Besele ndizawuthi ummangaliso omkhulu owakhe wenzeka emhlabeni wenzeka eGolgotha. Inhlawulelo yethu epheleleyo. Ukuhlangulwa nayo yonke into ehamba nako yenzeka eGolgotha. Siyanamkela nonke ngokufuthumeleyo. Egameni elixabisekileyo lenkosi. Sinqwenelelana intsikelelo sikaThixo. Pamba sithandaze. Ngizothanda uba ndifunde kuncwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithathu. Qolo wesithandathu uya kweshumi elinanye. Ncwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithathu. Qolo wesithandathu uya kweshumi elinanye. Cela simeni xa sizawufunda oku. Osenze nokusenza sakulingana ukuba ngabalungiseleli bomnqophiso omtsha. Singabi ngabobhalo nje kodwa sibe ngabomoya kuba ubhalo luyabulala umoya ke udlisa ubomi. Ikaloku ukuba ulingiselelo olu lubulalayo lukroliwe ematyeni ngobhalo lweza lunobuqaqawuli ngokuthi onyana bakaSirayeli bangabi nakuqwalasela ebusweni bukaMoses ngenxa yobuqaqawuli bobuso bakhe buqaqawuli ke obebuza kubhanga. Lungathini na ulungiselelo lwakhe umoya ukungabi nabuqaqawuli ngokugqithiseleyo kuba ukuba ulungiselelo olugwebayo lunobuqaqawuli ngokukhona luya kugqithisela ngobuqaqawulo lungiselelo lobulungisa kuba kwanoko kwenziwe kwaba nobuqaqawuli akwenziwanga kwaba nobuqaqawuli ngale ndawo ngenxa ke yobuqaqawuli obubona buba laseleyo kuba xa oko bekuza kubhanga kunobuqaqawuli ngokukhona okukuhleliyo kunobuqaqawuli. Masithandazeni bawethu osemazulwini, siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke. Konke oku yinyaniso engcwele, umnqophiso omdala, umnqophiso omtsha, isifungo esidala nesifungo esitsha, umgwebo, isono, ukufa, okunjalo ubomi obungunaphakade noxolo kunye noThixo. Nkosi ethembekileyo, usizisele kumsinga wokuqala ukusa kwesibini eGolgotha. Uthe wasisusa ekufeni, wathatha indawo yethu, walihlawula ityala. Siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke ngale mini, Nkosi ethembekileyo. Ipasika nje ayomini yesikhumbuzo, imini kwimbali yocebo losindiso. Xa uThixo waxolelaniswa noluntu. Ipasika ayikokukhunjuzwa nje ngovuko lukaYesu Kristu. Nkosi, sikhumbula ukuba sivuke kunye nawe, savukele ebomini obutsha. Nkosi, iPentecost ayiso sikhumbuzo nje kodwa ngamava. Oh Thixo, sebenzisa le mini uze sikwazi ukuza ukufika kwindawo zethu ezilungileyo nawe uze kwabakho abalungileyo. Thixo thembekileyo, samkele sonke, useze sithule ngaphakathi. Suse zonke izidingo zethu yonke into esihlisela phansi senze sihlaziyeke sikhululekile sinovuyo ebukhoneni bakho siyakubulela ngalemini siyakubulela ukuba sinokuhlangana ngolhlobo ukuba kusekhona ixesha lenceba apho abantu basenokuza kuwe sindise othandekayo zukisa igama lakho namhlanje nginela ilizwi lakho unike usindiso impiliso nenhlangulo uze ubhaptize ngomoya oyingcwele nangomlilo kuwe Thixo uSomandla mawuzukiseke udumiseke uzuko nodumo ngonaphakade kanaphakade amen amen ningachopha phansi. Siyavuya enkosini ngalo lonke ixesha sivunyelwe ukuba sibe lapha khona ukuze sive lizwi lixabisekileyo lingcwele. Unyanga yomsinzi izaba yiminyaka engamashumi amabini suke libandeza eZurich eSwitzerland ukuze ndizovakalisa umyalezo weyure kwaye ndicinga ukuba lona ingaba ngumnyhadala ekupheleni kwenyanga yomsinzi hayi kuphela oba sivilizi sonke kodwa ukunjalo sibe nobudlelwano oluvela entliziyweni omnye nomnye kwaye uThixo ethandile sizawudlulisa isimemo esikhethekileyo ngako oku iminyaka engamashumi amabini lixesha elide oku ndijonga umzana uVenasik engomnye wabazalwana ababini othe emva kwexesha elifutshane wathi kum mzana uFrank kumele kube khona umhlangano weZurich ngcono ke kube kanye enyangeni ndaze ndala ndathi oko akunakwenzeka kumele ndihambe ndiye kulo lonke ihlabathi kodwa emva kwala ncoko yasebenza laa nto entliziyweni yam ngokusukela iminyaka emininzi yesiqalolo senu nje Thixo wakubeka entliziyweni yenu umzana uVienna Sik ngokunjalo sithe sakwazi ukuba sihlangane sonke apho Thixo usebenzisa abantu abohlukileyo elungisela injongo ezahlukileyo abamisele ukuba benze okanye bathethe into mandifunde nje ngokukhawuleza izibhalo ezimbalwa yanga zingachumisa iintliziyo zethu sisenaso isikhumbuzo semini yepentekosti entliziyweni zethu kwaye sisazi ukuba uThixo wahlala ngaphakathi kumakholwa ngalaa mini nje kwaye yinto ekungayo ke namhlanje uYesu wathi kuseyakuba mzuzwana mncinane ihlabathi lingabisandibona kodwa nina niya kundibona ndiya kuba nani ewe ndibe ngaphakathi kwenu de kube sekupheleni kwehlabathi kwaye siyakholwa ukuba ukwenze kwaba yinyaniso uThixo ngaphezu kwethu uThixo enathi kwaye usukela ngepentekoste uThixo engaphakathi kwethu thanuba ndifunde nje ngokukhawuleza izibhalo ezimbalwa ezisibonisa ukukhokhela komoya ingcwele phakathi kwamakholwa izawuqala ngencwadi yezenzo sahluko seshumini esithandathu izenzo sahluko seshumini esithandathu apha kumqolo wesithandathu ithi ke kaloku bakulityhutsha ilizwe lasefriji nelasegalati babalelwa ngumoya oyingcwele xebe balelwa ngumoya oyingcwele ukulithetha ilizwi kwelaseAsiya abantu babekhokelwa ngumoya kaThixo ngamanye amaxesha singacinga ukuba imeko ziyasikhokela, kodwa mhlawumbi ngumoya kaThixo osikhokelayo. Indawo yokugqibela kumqolo wesiqenxe ithi, kodwa akabavumelanga umoya kaYesu lowo. Umoya kaThixo uthetha okuninzi kumakholwa ukuba uthethe into yonke. Umoya kaThixo uyasiguqula esonweni, usikhokelela enguqukweni, uyasivumela ukuba siyazi iNkosi nemeko yethu. Moya kaThixo ngexesha elinye ungumfundisi, ungumthuthuzeli, ungumlamleli, uthe waba into yonke kuthi. Siyazi ukuba oku kuthetha ukuthi uKristu ngaphakathi kwethu, kodwa njengoba sivile nje kumele ukuba kube yinyaniso engcwele. Ubomi obunye obuba bukuKristu kumele bube ngaphakathi kwethu. Ubomi obungcwele banaphakade. Kwaye kulomxholo ndicinga ngeLevitikus sahluko seshumi nesixhenxe, ilizwi eliqheleke kakhulu kuthi sonke. Levitikus sahluko seshumi nesixhenxe umqolo weshumi elinanye, kuba umphefumlo wenyama usegazini wona, mna ndaninika lona esibingelelweni ukuba kucanya kushelwe imiphefumlo yenu, kuba igazi eli licamagusha ngomphefumlo. Egazini kukhubo, njengoba sivile ngobomi, ubomi babukuye, ubomi obungcwele apha emhlabeni. Wayekwisimo sikaThixo etshilwe njengonyana ngenxa yethu ukuze akwazi ukusihlawulela ityala esenyameni. Ndifuna ukubonisa ukuba yayiligazi elingcwele elilalimpompoza ngenxa yethu emnqamlezweni eCalvary. Izenzo isahluko samashumi amabini qolo amashumi amabini anesibhozo, zilumkeleni ngoko nawo wonke umhlambi athe umoya oyingcwele wanimisa ukuba ngabaveleli bawo, ukuba nilaluse ibandla likaThixo awazizuzelayo ngelile lakhe igazi. Apha kweli gazi lingcwele lenkosi yethu yayibubomi obungcwele apha emhlabeni. Ngoko ke kubhaliwe kwathiwa kuye kukho ubomi, kwaye ubomi yayisisikhanyiso sabantu. Ngoko kubhaliwe kwathiwa lona unyana kaThixo unobomi obunginaphakade. Lowo ungenayo unyana akanabo ubomi. Ngoku sifundile kuLevitikus sahluko seshumi nesixhenxe, igazi lanikwa esibingelelweni ukuze lenze igcamagusho ngabo ubomi obubabukulo. Kwaye xa sikubhekisa ke oku egazini likaYesu Kristu, thetha oku kulandelayo. Kweli gazi lingcwele kwakukho ubomi obungcwele ukuvelisa ingcambu yonyana nendombi zikaThixo ngakukuzalwa ngokutsha, ukuba yonke imbewu ivelisa ngohlobo lwayo. Njengoba sonke sivela ku-Adam no-Eva sonke kwinqanaba lasemhlabeni, sinjalo ke ngokomoya sivela kwa-Adam wesibini, lowo ke nguYesu Kristu inkosi yethu. Paulus wathetha malunga nengcambu engcwele. Sifumana phayana kwizenzo sahlo seshumi nesixhenxe kumqolo wamashumi amabini anethoba. Sikuthethile amatyeli amaninzi. Ithi ngokuba ngoku singcambu siyinzala kaThixo, ngokwangaphandle singabantu injalo loo nto. UYohane uyabhala uthi akukabonakali ke into esiya kuba yiyo, kodwa xa athe wabonakala thina sofana naye. Onyana abapheleleyo neentombi zikaThixo ngokomfanekiselo kaYesu Kristu inkosi yethu. Singafunda malunga noku kwileta kaPetrosi apho athetha ngathi sisisibingelele sibukumkani, isizukulwana esinyuliweyo. Ncwadi yokuqala kuPetrosi sahluko sesibini. Kwaye ndiyacela masingavi nje kuphela okanye sikufunde oku, kodwa masikuthabathele ezintliziyweni zethu sikholwe. Funda incwadi yokuqala kaPetrosi sahluko sesibini mqolo wesixhenxe apha ithi, kuni ngoko bakholwayo limbeko ke kwabangevayo ilitye abalicekisayo abakhi lelona laba yintloko yembombo. Ilitye ke lokuwisa, iliwa ke lokukhubekisa kwabo bakhubekayo bengaliva izwi, into ke leyo abamiselwe nokumiselwa yona. Ke nina nisisizukulwane esinyuliweyo, isibingeleli esibukumkani, uhlanga olungcwele, abantu abayinqobo, kuze nivakalise isidima salowo wanibizayo ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okungumangaliso. Enanifudula ningebantu, ke ngoku ningabantu bakaThixo. Enaningenzelwanga nceba, ke ngoku nenzelwe inceba.
This refers to us who have become believers.
Oku kubhekisela kuthi thina bathe baba ngamakholwa.
On Golgotha, as Brother Branham makes
eGolgotha njengoba umzalo Branham ayicacisayo loo nto kwintshumayelo. Ntshumayelo ethi bomi obungcwele bakhululwa xa laphalala igazi lungisela uxolelaniso, kwaye obu bomi bungcwele eli gazi lingcwele labekwa phezu kwesihlalo sokucamagusha ukuze akwazi ukusondela kwitrone kaThixo yobabalo sibe nentliziyo evulekileyo. Kodwa ubomi obungcwele ubuyiselwa kwisihlwele esiyindimbane ngemini ePentekoste. Igazi loxolelaniso likwisihlalo senceba, kodwa ubomi balowo owasixolelanisa naye ngalo igazi uthe wabuyela kumakholwa, ngoku ubomi babukuye obabomi bunye ngoku bungaphakathi kuthi. Bhala ntoni uPawulos? Kuba kuye siyaphila, siyashukuma waye singonyana nendombi zikaThixo uKristu owamazibulo phakathi kwabazalwana abaninzi. Njengoba ndichilo ngaphambili waba njengathi nokuze sikwazi ukufana naye. Incwadi yokuqala kuba seKorinte sahluko sesibini khona ilizwi elimangalisayo. Ndiye ndathini? Benifuna ukuthi incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sokuqala. Incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sokuqala. Umqolo wamashumi amabini ananye, amashumi amabini anesibini. Ngoku osiqiniselayo ke ndawonye nani kuKristu, osithambisayo ke nguThixo. Ositywine wasiqinisa wasinika isinyaniso somoya saba sezinhlizweni zethu. Umoya bubomi. Sizawuza kulondo nje okwethutyana. Umoya uhlala zonke izinto kwanezinto ezinzulu zikaThixo. Kwaye kuba sivile imfihlelo ezinkulu zikaThixo ngelixesha zithe zatyhilwa kuthi ngokuphela ngaso isityhilelo somoya. Akekho umntu owayenokwazi ukugqobhozela kwiimfihlelo zikaThixo ngokwakhe, kodwa umoya ukhokhelela enyanisweni kwaye ilizwi liyinyaniso. Ngokumoya kaThixo bubomi bukaThixo ngaphakathi kwethu. Jonga, ungayifunda le nto phaa kuPetros, uKristu wafa. Ungayifunda incwadi yokuqala kuPetros sahluko sesithathu. Wafa ngokwenyama. Yiloo nto ithi kumqolo weshumi elinesibhozo, umqolo weshumi elinethoba ithi awathi ke kuwo waya washumayela komoya basekukhonkxweni igazi laphalala, umzimba wabekwa engcwabeni, ngomoya wehla wayoshumayela komoya basekukhonkxweni. Ngokumoya wangena emzimbeni kwayisiyazi kuba igazi labekwa phezu kwesihlalo senceba. Obomi bungcwele obakhululwayo obabulapha emhlabeni ngobume bukaYesu Kristu unyana kaThixo. Obu bomi oko bukhululiwe ukuze bube ngaphakathi kubo bonke oonyana neentombi zikaThixo, sihlanguliwe ngalo eli gazi, saxolelaniswa noThixo. Singathi amen kuloo nto. Yimfihlelo ke leyo, hayi ulwazi, hayi imfundiso, kodwa ubomi obungcwele. Emva koko imfundiso, emva koko isityhilelo sobuprofethi, emva koko zonke ezinye izinto ezixabisekileyo ezisebenza kakhulu kuthi. Kodwa kuqala ke bubomi obungcwele. Kunceda ntoni yonke imfundiso malunga neemfihlelo eziphezulu ezinzulu zikaThixo? Ingaba lawuthetha ntoni na elizwi kuthi bakhange sibe ngabaxhamli bemvelo yakhe engcwele? NgoPetros okunjalo wabhala ilizwi elimangalisayo. Incwadi yesibini uPetros sahluko sokuqala apha ithi kwindawo yesibini kumqolo wesine uthi ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo. Sithetha malunga nengcambu engcwele malonga nabazalwane nodade abantu abazelwe nguThixo kwaye ndithethile ngokuphindaphinda apha andifuni ukuba ndishumayele kuphela ndifuna ukunibona nonke nikunye nenkosi ngemini abuya ngayo uYesu Kristu kubajonga ayizuba luvuyo olupheleleyo kum ukuba andikhange ndibabone kwakhona abo ndithenda abathanda apha emhlabeni leyo ingayimfihlelo ethile endithi mna okwam ndingayiqondi ngokupheleleyo kodwa niyazi ukuba uThixo wasithanda ngothando lwakhe kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi sonke siyazi kwaye ngokunjalo siyazi uba kubhalwe incwadi kaYohane uba nabani na uzelwe nguThixo uyamthanda uThixo uyabathanda nabantwana bakhe bhalwe loo nto kwincwadi yokuqala kuYohane isahluko sesihlanu umqolo wokuqala apha ithi bonke abakholwayo ukuba uYesu nguye uKristu bazelwe nguThixo bonke abamthandayo lo wabazalayo bayamthanda nalowo bazelwe nguye kuba uThixo nguyise wakho uThixo nguyise wam uyamthanda nam ndiyamthanda ngoko kumele sithandaneni njengabantwana bakaThixo ukuba sonke sinoyise omnye wasemazulwini senza ke usapho olunye olukhulu kodwa ndizawuhamba inyathelo nje linye mganyana xa umzana uBranham wayesekunye nathi wathatyathwa wasiwe eparadesi wabona izinto ezimangalisayo phayana phakathi kwezinye izinto waxelelwa bonke abo ukhe wabathanda nabo abathe bakuthanda uThixo ukunike bona apha imfihlelo leyo uthando lukaThixo lityhilwe kuKristu ngoku sithe safumana ulungiselelo loxolelaniso ubhala ngolo hlobo uPaulus uthi siyanithandazela ngokukaKristu banixolelaniswe noThixo kwa umprofeti uIsaya wayisele tshilo wathi hayi ukuba zintle kwazo ezintabeni iinyawo zawo bazisa bashumayela iindaba ezilungileyo iindaba zokuxola kulungiselo likaPaulus nawonke amanye amadoda kwaThixo kude kuyofika kumzana uBranham kwakusoloko kukhona izigqibo ekumele zithathwe abanye babethanda ngokuvela entliziyweni abanye babethiya ngokuvela entliziyweni awukwazi uyicacisa loo nto kodwa nje yayilolo hlobo kwaye amaxesha awakatshintshi xa ndava umzana uBranham esithi emva phayana ndacinga kum ukuba yiloo meko ngoko ngokuqinisekileyo ndizawuba phayana ngoba ndiyayithanda inkosi yam nomsindisi ngentliziyo yam yonke ngokunjalo ndiyamthanda nomzana uBranham kakhulu ngokunyanisekileyo abanintsi bathi ndiyamthanda uThixo kwaye benzani ngabo abo abathumileyo uThixo benzani ngabaprofethi bakhe bayanyeliswa bangamkelwa awukwazi uthi uyamthanda uThixo uze ungabamkeli abo abathumileyo uze uchasane nabo hayi nabani ongokaThixo liyalivilizwe likaThixo ngabo abo abathumileyo ngoba oko uThixo asisebenzisa abantu azothetha ngabo kunjalo ke nanamhlanje babekhona abantu ndababona ndabava ngokwam nje ababemthile umzana uBranham ngentiyo enokufa bengenasathu qinisekileyo bengenasathu apho uYohane uyabhala nje kwakhona kwileta yakhe musana ukuthanda ngendlela kaKayini owayengokungendawo kuba wambulala umzalwane wakhe. Zimbini iindidi zothando, kodwa thina sifuna ukuba nothando lungcwele. UThixo wasithanda, siyamthanda, wasithumela ilizwi lakhe. Kwaye ndinyanzeke ngokupheleleyo xa ndisithi nizababulela bonke abaprofeti nabapostile ngokwasentliziyweni ekwakumele ukuba badade kukubi banyamezele intshutshiso ude kuyofika ekufeni ukuze bakwazi ukuthwala imbewu yelizwi likaThixo xa ndibabona kwakhona ebuqaqawulini. Ngokuba ngabo sinomnqophiso omdala nomtsha. Kwaye ke kuloo ndlela inkosi ithi ndiza kunifundela pha kwivangeli kaYohane mele uba sisahluko seshumini esithathu apho inkosi ithi ithetha into emangalisayo. UYohane isahluko seshumini esithathu umqolo wamashumi amabini thi inene inene ndithi kuni lo wamkela endithe ndamthuma wamkela mna. Lo wamkela mna ke wamkela owandithumayo. Ngumxokelelwano nje ongcwele osebenzayo. Nabani othe wanothando wathanda uYohane umBaptist wawuva wawukhola umyalezo emva koko uye amamkele uYesu Kristu xa efika. Kwaba njalo ke ngoPaulus nabanye abapostile. UThixo unendlela yakhe kunye nabantu bakhe kude kube yile mini. Kwaye uthando lukaThixo luthelwa thululelwa ezintliziyweni zethu ngawo uMoya Ongcwele. Kwaye uthando lukaThixo luthando lwenyaniso. Siyafunda kaninzi pha kwincwadi yezenzo isahluko sesibini indima esiyaziyo sonke kakuhle 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 yeyomhla wePentekoste esemva kwethu nje kodwa mhlambi kwangaphambi kwethu njengamafa. Ngubani okusakholwayo ukuba uThixo wawuthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama? Kwaye ngokuqinisekileyo njengoba kwakho imvula yangaphambili ngokuqinisekileyo iza kubakho imvula yangasemva. Ngokuqinisekileyo njengoba yafika imvula yangaphambili ekuqaleni ngakukuthululwa kumangalisayo komoya ongcwele. Ngokuqinisekileyo imvula yangasemva iza kuwa nje phambi kokuba isivuno singeniswe. Yiloo nto itsho kuZakariya isahluko seshumi umqolo wokuqala ethi celani enkosini imvula ngexesha lemvula yangasemva. Apha kwincwadi yezenzo isahluko sesibini siyafunda kuba wathi xa uzalisekile umhla wePentekoste bonke babemxhelomnye bendawoninye ngesaquphe kwavela isandi esivela ezulwini ngathi ngumoya ovuthuzayo wayigcwalisa yonke indlu ababehleli kuyo. Kwabonakala kubo iilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo lwa olo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele baqala ukuthetha ngalwimi zimbi njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Ngoku yayingengomoya nje yayingekokubharhuza nje kodwa ayikukuthululwa komoya ingcwele. Umlilo kaThixo chukumisa abantu. Usukela apho ke abasathethi ngelwimi labo. Kusukela apho amalwimi abo abekwa enkonzweni kaThixo. Antywiliselwa ngomlilo ongcwele. Babethanjisiwe ngentambiso engcwele. Kwaye ngoku ngalo elwimi elihlanjululweyo elaze lwangcwatywa ngomlilo ongcwele, babekwazi ukuvakalisa izenzo ezinkulu zikaThixo. Kunjalo ke kuyafumaneka oko nakuthi umlilo ongcwele yanga ungacoca uhlambe ilwimi lethu. UThixo uyazi ukuba ngamanye amaxesha siyaphazama. Anditsho njengamakholwa sithetha ngamalwimi amabini. Akumelanga ukuba kube njalo. YanguThixo ngalo ubabalo lwakhe angayehla phezu kwethu. Kule yure yokuzinikela kwedini lonke, akuyure yokuzendlala yangangaza phezu kwethu ukuze sibuve ubukhona bakhe, size sazi kuba uThixo ngoku akafuni nje uba phezu kwethu nokuba asinqunge okanye abe nathi, kodwa funa uhlala ngaphakathi kwethu ngalo ukholo kuYesu Kristu inkosi yethu. Kwaye ngela thuba uKristu uba ngaphakathi kwethu ithemba lozuko ngawo amandla kaThixo, ngamandla ovuko, ngawo amandla osindiso, amandla empiliso, amandla nikubomi, amandla akhululayo, ahlangulayo, asindisayo, amandla kaThixo ukuze asibeke emihlabeni phezulu, ukuze asihlaziye ngako ukuhlanjwa ngokuzalwa okutsha ngawo amandla omoya ongcwele. Ubuyela kanjalo kubomi obungcwele kwisihlwele esiyindimbane. Njengoba ubomi obungcwele babukuKristu baze batyilwa kuye nangaye, kunjalo ke ekupheleni ubomi obunye obungcwele buya kuba kumtshakazi kaKristu, kwaye yakutyilwa ngaye. Kwaye uyazi, yazi into ebendiyicinga ngayo njemva nje, bendicinga ukuba kumele sithandaze kakhulu, sithandazise abagulayo. Kwaye ngesaqubi ndacinga ukuba masike sibone uba inkosi yakwenza kanjani na, noba wathandaza imithandazo emide ethandazela abagulayo. Kwaye funda nje izibhalo ezingcwele uzawumangala ngendlela inkosi yethu yayiphilisa abagulayo. Wathetha ilizwi kwaze kwenzeka. Wabuza ukuba ufuna ndikwenzele ntoni na. Wathi oneqhenqa, mongamile, ndifuna ukuba ndicoceke. Yazi inkosi yathi coceka, waze wacoceka. Yayililizwi legunya elingcwele elathethwayo ngawo amandla omoya. Zintanda, ndiyakholwa ukuba ngeli xesha, eli xesha liyawubuya kwakhona, kwaye kumele libuye kwakhona xa ise ingazuba imithandazo emide, kodwa ukushunyayelwa kwevangeli liyawukhulisa ukholo lwethu lulwenze luqine kuba sizawukwazi ukutsho ngokwenyaniso kwabagulayo sithi uphilile ngoba sithe sakholwa kuba ngelinye ixesha nje bithi iBhayibhile njengoba singafunda kwi-Isaya isahlo samashumi amahlanu anesithathu ukuba watyunyuzwa ngenxa yezikrexo zethu wabethwa njengenxa yokuchasana kwethu nomthetho isohlwayo sabekwa kuye ukuze sibe noxolo thina amanxeba akhe saphiliswa ayiseyonto ezokwenzeka kodwa yinto eyenzekayo xa sisitsho kwabagulayo sithetha ngokholo sithi phila okanye sithi uphilile asenzanga nto egwenxa sikuthethe njengokholo sithethe into uThixo asele sixelele yona elizwini lakhe kwaye kumele sifunde mongameli wakho ulwimi leBhayibhile ukuba silazi ngoba kungenzeka oko uThixo kumele abe nokusibamba ngokuqinileyo mna nawe sonke ukuze sithi njengoba inkosi yethu yatshoyo kwaye ungazifundela ngokwakho kwivangeli kaYohane isahluko sesihlanu qolo weshumi elinethoba unyana akanawukwenza nto ngokwakhe kodwa into ayibona iyenziwa ngubawo naye unyana wenza ngolo hlobo uThixo akadingi abantu nje abangqongileyo udinga abantu abazawuza bekhokhelwa ngumoya oyingcwele abantu abakhokhelwa ngumoya oyingcwele babe nempembelelo engcwele ukuze bathethe into ekumele bayithethe kwimeko eyahlukileyo amanye amazwi ukukhokhelwa okungcwele komoya oyingcwele ungakholwa ukuba lawufika ixesha apho sizawuhamba sijikeleza kubangcwabi nanini xa sifuna sivusa abafileyo phayana emva koko sihambe sijikeleza izitrato apha naphaya sisenza ngendlela esithanda ngayo akuzuba njalo kodwa inkosi yakha ibandla layo kwaye elibandla libekwe kubekwe amalungiselo ohlukileyo neofisi ezohlukileyo izipho nemisebenzi amandla kathixo ngamandla omoya ongcwele ukuze umzimba wenkosi ukwazi ukwenza le misebenzi mikhulu kwayiloo nto kunyanzelekile ukuba sibe nazo ezi yure zolungiselelo ndiqinisekile ukuba yonke inkonzo iyabala kwaye kunyanzelekile ukwakha iceba ngeceba nyathelo ngenyathelo wakhele phezu kwesisekelo esingcwele kakhulu sokholo side sifike kubunye bokholo nokumazi unyana kaThixo emva koko singahambela phambili ngokholo ngonyathelo ngothando ngobunye nonke niyazi ngemalunga nentshumayelo apho umzana uBranham wabona umtshakazi apho wayephuma emgcini wakwazi ukuba awubuyisele emgcini ngoku ekupheleni ibandla likaThixo ophilayo liza kuvumelana ngokupheleleyo nelizwi likaThixo phantsi kokukhokelwa ngomoya oyingcwele ngaphakathi ndiyavuya ngoba ndiyazi ukuba uThixo ngesidima sakhe nobukhosi bakhe uza kugqiba umsebenzi wakhe ngesidima nangobukhosi bakhe, hayi ngokweyiseka kodwa enokoyisa okukhulu nokuphumelela kwawo onke amaxesha. Amandla ovuko lukaYesu Kristu, amandla amanye aza kutshilwa kanye kwakhona ngawo umzimba wenkosi bubomi obunye. Ngoko ke isiqhamo esinye, ukutsho ke iziphumo ezinye, kumele zitshilwe ngalo ubabalo lukaThixo. Izibhalo nje ezimbini ezithetha ngobabalo lukaThixo ezithe zaxabiseka kakhulu kwimihla mva nje emva koko sofikele ekupheleni. KwabaseEfeso isahluko sesibini umqolo wesine ukuya kowethoba. KwabaseEfeso isahluko sesibini umqolo wesine uya kowethoba. Ke uThixo esisityebi njengenceba uthe ngenxa yothando lwakho olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje ziziphoso, wasidlisa ubomi ndawonye noKristu, nisindiswe ngokubabalo. Masike sime apho kwethutyana, emehlweni kaThixo kuyenzeka. Emnqamlezweni eCalvary kodwa mhlawumbi kungenzeka ukuba wena uyakwamkela namhlanje, ube namava ngako namhla, kodwa kwenzeka emva phayana. Kwaye ewe ngalo uvuko iyaqhubeka ithi nisindiswe ngokubabalo. Hayi ukuba niza ukusindiswa kodwa nisindisiwe kumsebenzi ogqibeleleyo ophunyelelisiweyo wentlawulelo. Kumqolo wesithandathu uthi wasivusa naye wasihlalisa naye kwezasemazulwini iindawo sikuKristu Yesu, ukuze ubutyebi obuncamisileyo bobabalo lwakhe awubonakalise emaphakadeni azayo ngokusenzela ububele ngoKristu Yesu. Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo, nako oko kungaphumi kuni, kusisipho sikaThixo. Ngenxa yesipho kumele nje sibulele. Masifunde esinye isibhalo esinamandla kakumbi, incwadi yesibini kuTimothe isahluko sokuqala inqolo yethoba. Incwadi yesibini kuTimothe isahluko sokuqala inqolo yethoba. Owasisindisayo wasibiza ngobizo olungcwele engenzi ngokwemisebenzi yethu esenza ngokweyakhe ingqibo nobabalo esababalwa ngalo ngoKristu Yesu phambi kwamaxesha aphakade, lwabonakaliswa ke ngoku ngako ukubonakala komsindisi wethu uYesu Kristu. Ingaba uthini na kuloo nto? Ngoku hayi kuphela namhla okanye ngomso, kodwa abo babemiselwe kwixa elingaphambili ngokwengqibo yakhe ukwecebo lakhe ngokokwazi kwakhe kwixela ngaphambili phambi kokusekwa kwehlabathi ngokuba uThixo wayesazi kuba ngubani ozokholwa ngubani ongazukholwa ngubani ozokwamkela ngubani ongazukwamkela kwayiloo nto athe wasenzela ubabalo kuKristu sukele phakathini oku kungaphaya kokuqonda kwethu kodwa uThixo akaqali icebo namhlanje okanye ngomso uThixo walenza icebo lakhe kubantu bakhe phambi kokusekwa kwehlabathi kwaye ndinomnqweno nje omnye ukuba ndibe yinxalenye yecebo likaThixo kule mihla ukuba ndibandakanywe kwicebo lakhe kwintando yakhe kwizithembiso zakhe ekuqapheleni into athe waba necebo ngayo ukuba ndibe nesabelo kwinto uThixo yenzayo kweli xesha lakaloku nje ngokuba sisivile izithembiso singatsho ngengqiniseko epheleleyo sizokuba nesabelo ekuzalisekeni kwazo kuba into uThixo asithembise yona ngokuqinisekileyo uza kuyigcina into awayithembisa uMoses wayigcina into awayithembisa uYosefu wayigcina wasigcina sonke isithembiso zonke izithembiso kaThixo zingu-ewe zingu-amen ngaye uYesu Kristu inkosi yethu kuze kuzukiswe uThixo ngathi wasithumela umprofeti kwaye asinazintloni kuba uThixo wabeka abaprofeti nabalusi nabafundisi nabavangeli ngokunjalo ebandleni namhlanje wonke umntu wazi kuphela malunga nabavangeli uba ubaxela into malunga nolungiselo obuprofeti bawezitulweni zabo okanye baqala ukuchaphuka ukunzima uyiqonda loo nto kodwa abantu banye bafuna ukuba sibamamele emva kokuba ngathetha iyure malunga nabavangeli bokhetho lwabo malunga nomvangeli ubani bani oku nokuya kwenzeka apha naphaya bonke bangathetha ngakoko kutheni bengenokwenza njalo kodwa ndizawuhamba umganyana nje kutheni befuna ukusihlutha ilungelo elingcwele lokuba sithwale ubungqina ngento uThixo ayenzileyo ngendlela emangalisayo kulo ulungiselelo lomprofeti niyazi uba ndithetha ukuthini uThixo uthatha abazizilumko ngokobulumko babo abenze iziyatha inkosi ithe yabonani ndiyakunithumelela ababhali nabaprofeti niyakwenza oku nokuya kubo kodwa bakhona bantu abakuphulaphulayo oku bakuthabathela entliziyweni baze benze ngokuthobekileyo into abayixelelweyo nokuba buvangeli noba yimfundiso siprofetho seBhayibhile nokuba ingayintoni sifuna yonke into eyinxalenye yecebo likaThixo lonke ilizwi yonke indawo sonke isithembiso onke amava yanga uThixo angasinika sonke ngobabalo lwakhe ndiyazi uya kukwenza oko ngokuba lo wenza isithembiso uthembekile ukuze asizalisekise udumo nozuko malibekho kwigama lakhe lingcwele amen masimeni sithandaze sishiyeke sisemthandazweni othuleyo phambi kothixo mandigqithise ubizo lwenkosi ukuba bakhona abantu phakathi kwethu abangakasenzi isigqibo sabo sobakhonze inkosi ukuba bamlandele ukuba babe lapha bazokumamkela ukuze babe ngabantwana bakaThixo ukuba uyafuna uba sikukhumbule emthandazweni yethu ngokuphakamisa isandla sakho ngokufutshane uphinde usihlise baba khona abantu abanjalo inkosi uThixo akusikelele inkosi uThixo akusikelele masithandazeni bawethu osemazulwini siyakubulela ngazo zonke inhliziyo zethu ezuzibizileyo wasixolela wasisindisa wabasikelela abantu Nkosi ethembekileyo nje ukuba abaprofeti bakho bangazange baqondwe kakuhle banjalo bonke abakholwa umyalezo wobuprofeti nokuba kwakunikwe nini kunikwa ngubani akuqondwa kakuhle Nkosi ethembekileyo sikuthabathela phezu kwethu konke oku sisazi nje into enye uba wena uyasiqonda uyasithanda kwaye ngobabalo singathi ngokunjalo nathi siyakuqonda kwaye singakuthanda Thixo othembekileyo kuphantse kukrokreka ukuyibonakalisa ngolu hlobo kodwa ke kuyinyaniso sikuvile sikuqondile uthe wabeka izithembiso zelixesha phezu kwesiphatho sesibane Nkosi ethembekileyo ngaphakathi kwakho kwakukhubomi kwaye ubomi yayikukhanya kwabantu ngokubomi bakho buthe bafika kuthi yanga ubomi obungcwele ngaphakathi kwethu nangathi ngoku ingaba kukhanya kwabantu Nkosi ethembekileyo wena usibizile wathi sukume ukhanye ngoba ukhanya kwakho kuthe chapha kuwe uthe awubahlele bumnyameni babonile ukhanya okukhulu uthi kuntshumayelo yasentabeni nina niyityuwa yehlabathi kwaye nina nikukhanya kwehlabathi Nkosi ethembekileyo asinokwazi ukucacisa ngakumbi ayisithi nguwe ungaphakathi kwethu ithemba lozuko ukukukhanya ububomi uyinyaniso uyinto yonke kwinto yonke Nkosi ethembekileyo ndiyakubulela ngeziveki ziphelileyo ngemihla edlulileyo othixo ndiyakubulela kuba umoya wakho uyasebenza ngendlela emangalisayo kuwo wonke umhlaba ngoku usinike isibindi ezinhlizweni zethu nokholo ukuba singathandaza apha sithandazele iEurope yonke jikelele yanga ngamandla akho ngawo ukusebenza komoya wakho ingcwele nangelizwi lakho nangegazi lakho ungavumela into engamandla yenzeke Nkosi yanga singathetha njengokumangala sithi okuzange kwabonwa ngaphambili Thixo othembekileyo awuyikuhlazeka bonke abo bebelivumba elibi kuwe baza kukhubeka njengoba atshoyo umprofeti Isaya okanye njengoba wena watsho ngaye wathi amaxuki bajika bakusingela kodwa wena uzawuzukiseka phakathi kwabantu bakho Thixo thembekileyo singobani nathina uba sive ilizwi lakho, sive amazwi akho kule mihla, siwakholwe, sityuyinwe ngomoya wengcwele kude kube yimini yentlawulelo yomzimba wethu. Kosethembekileyo, sisenesicelo esinye, intambiso engcwele nomlilo ongcwele uhle phezu konyana bakho nendombi, ukuze sikwazi ukuthetha amazwi kaThixo egameni lenkosi phantsi kwempembelelo yomoya oyingcwele, kwaye ukuze kwenziwe phambi kwamehlo ethu, kwenzele uzuko lwegama lakho. Nkosi, asinakuzinceda kodwa asinokukholwa ukuba isiphelo sizawufana nje nesiqalo esi sithembiso, ngokunjalo sizawuzaliseka. Imisebenzi endiyenzayo nani niyakuyenza, kwanengaphezulu kunalena niyakuyenza, ngokuba mna ndiyakubawo. Ukuba umlomo wakho ongcwele ubungakuthethanga oku besi ngenokukholwa, kodwa ngoku siyakholwa kwaye siza kubona kuzaliseka, ngoba isibhalo asinako ukophuka. Okungcono ke amazulu kungangcono awe phambi koba ilizwi lakho linilahlekise, njengoba lisitshiculo. Nkosi, sithembe wena nelizwi lakho elingcwele, sibeke ithemba lethu kulo, kwaye sele sikubulela ngokuba uzokuyenza yonke into ibe sisiphelo esinobuqaqawuli, indumiso nozuko kulo igama lakho elimangalisayo elingcwele likaYesu. Haleluya. Amen.